Extreme Records. Now blessed be the name of the Lord from today, yeah, and forevermore. Tony, oh, with the blessed kid, you know, Hakuna. So they might feed you, created a flyover. For levels to give, then I was to pass the instrument for me to cross over. You got a second chance, never in a without when I beat and I carry over. I'm a living testimony of what you can do in love here today, tomorrow, and forever. Nilikuita, ukanitikia mimi.
Nilibisha,
ukanifungulia mimi. Chosy, who can be pa-fura-fura-fura-fura. Ezeka roho yangu enye machuto, nisinyauke kwenye misima mama pito. Ulinishika mkono kamua kunifurahisha mimi.
Nilikuita,
ukanitikia mimi.
Nilibisha,
ukanifungulia mimi.
Nilitafuta,
nikakuona uhakika. Ukanivuta machozi, ukanipa furaha, 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 furaha. Hakuna, hakuna, hey. Hakuna, hakuna, hey. Kama wewe, hakuna, hakuna, hey. Hakuna, hakuna, hey.
Nikikuita,
unitikia mimi. Machozi, wewe ni pa furaha, 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 furaha. Kuna, kuna, hey. Hakuna, hakuna, hey. Kama wewe, hakuna, hakuna, hey. Hakuna, hakuna, hey.
Moyo wangu
alikutoa Gilgal, weamini anaishi.
Uko utaupinde.
Amekulinda jemedari kwa siku zote mei.
Na usishi saa
ni mwamini kutoka mwazo adipa wapo mazishi. Akikushika mkono, whoops, utajua.
Nikikuita,
siki kuniitika mimi.
Nikibisha,
siki nifungulia mimi.
Nikitafuta,
zidi kunifuta machozi, zidi kunipa fura,
fura.
Bravo Jeremy and Jandy Production for making this to happen. This is your boy Tony, the blessed kid, Hakuna.